neke wuru lok fanyaw to mi adam bogis lu fanam gutu gudi filu fika aduna filu kuy bay mani jar jar de fakas aw paxam sug am fumu deug pitcha mom defa tagal aw